atuma alimasi kalala twese tubifurije icyumweru cyiza.
Dusangira ijambo.
Bakunzi b'ikiganiro dusangira ijambo ndabasuhuje aho muri hose kuri mikoro hano i Washington Netienne Karekezi. Ikiganiro cy'uyu munsi cyateguwe na mugenzi wacu Geoffrey Mutagoma.
Itariki 20 z'ukwezi kwa kane wari perezida wa Chad Idriss Deby Itno. Igisirikare cyo muri icyo gihugu cyatangaje ko yakomerekeye ku rugamba ayoboye ingabo yarabereye umugaba w'ikirenga mu ntambara zirwana n'inyeshyamba. Yitabye Imana akimara gutorerwa indi manda nyuma y'imyaka irenga 30 yaramaze ku butegetsi. Icyo gihe inama nkuru ya gisirikare muri icyo gihugu yahise itora umuhungu we Mahmoud w'imyaka 37 ngo ayobore ubutegetsi bwa gisirikare bw'inzibacyuho buzamara amezi 18 hakabaho amatora y'umukuru w'igihugu. Gusa icyo gikorwa nticyavuzweho rumwe, abanyapolitiki batavuga rumwe n'ubutegetsi muri Chad ndetse n'inyeshyamba zirwanya ubutegetsi barwanyije icyo gikorwa. Inyeshyamba zatangaje ko zigiye gufumyamo zigafata umurwa mukuru Njamena mu nzira inyuze mu ntambara, dore ko ubutegetsi bwari bwanavuze ko nta biganiro bushobora kugirana nazo. Uko ni nako abatavuga rumwe n'ubutegetsi imbere mu gihugu basaba ko ubutegetsi bukurwa mu maboko y'igisirikare bugahabwa abasivili. Mu cyumweru gishize bahamagaje imyigaragambyo mu murwa mukuru basaba igisirikare kurekura ubutegetsi bukajya mu maboko y'abasivili. Dutegura iki kiganiro umubare w'abari bamaze kugwa mu bushyamirane hagati y'abigaragambya n'abashinzwe umutekano wari umaze kugera ku bantu 10 mu gihe abarenga 32 bamaze gukomerekeramo abandi 12 bagatabwa muri yombi nk'uko bitangazwa n'amashyirahamwe arengera uburenganzira bwa muntu muri icyo gihugu. Kuva icyo gihe nta munsi w'ubusa abaturage batagaragaza ko badashaka ubuyobozi bushya bwa gisirikare bw'icyo gihugu. Ese ibi bintu biragana he muri iki gihugu? Ibibera muri Chad bifite ngaruka ki ku bihugu bya Afrika, haba ku rwego rwa politiki, ubukungu cyangwa rurebana n'amahoro n'umutekano? Kuki iki gihugu cyakunze kurangwa mu ihirikwa ry'ubutegetsi rya hato na hato cyangwa imvururu mu ihererekanwa ryabwo? Ibibazo n'ibindi turi buganireho nibyo byatumye muri sanga ibatumirira impuguke mu by'umutekano na politiki y'ubanyi n'amahanga ndetse n'impuguke mu bya gisirikare n'umutekano. Turi kumwe na Professor Kananura wigisha muri kaminuza ya Bordeaux mu Bufaransa, ukaba uri impuguke mu by'umutekano na politiki y'ubanyi n'amahanga. Professor Paul Kananura, ikaze mu kiganiro muri sanga nanone.
Muraho neza Mutagoma, ndabashimira kuba mwantumiye muri iki kiganiro. Ndetse ndashimira na General Habyarimana duhuriyemo nk'abasuhuza abatwumva ndetse n'abazatwumva. Murakoze.
Umaze kubivuga rero, turi kumwe kandi na General BM Emmanuel Habyarimana, impuguke mu bya gisirikare n'umutekano. General Habyarimana wabaye umuyobozi igihe kirekire mu buyobozi bw'ingabo z'u Rwanda ndetse uba na minisitiri w'ingabo muri icyo gihugu, ubukaba ukomeje gukurikiranira hafi ibyo muri urwo rwego bibera hirya no hino ku isi. Ikaze hano ku ijwi ry'Amerika.
Murakoze cyane umunyamakuru Mutagumno, ndagushuhuje kandi shuhuje na Professeur Kananura, turi buze gusangira ijambo muri iki kiganiro. Shuhuje n'abumva iyi radio bose aho bari n'abazayumva mu gihe kizaza. Murakoze cyane.
Turebe ibyerekeye urupfu rwa Perezida Idriss Deby. Bavuga ko yaguye ku rugamba arwana n'inyeshyamba. Ibyo bintu bitera kwibaza ukuntu Perezida wa Repubulika, umugaba mukuru w'ikirenga w'ingabo z'igihugu, ajya kuyobora urugamba izindi nzego zose z'ingabo zihari. Ibyo bintu birasanzwe, General Habyarimana?
Umugaba w'ikirenga w'ingabo ashobora kuja ku rugamba ndetse akagira n'icyo avugaho, ariko uko arujaho ntabwo ari nk'uko umusirikare uyobora ingabo cyangwa undi musirikare uri ku rugamba arujaho. Arujaho ku buryo buteguwe, ku buryo budasubirwaho, kumutekano we uba urinzwe ku buryo bukomeye. Ntabwo byumvikana rero ukuntu yajeyo kumva ngo yapfiriye ku rugamba, ntabwo ari mu ba mbere basirikare ba mbere barwana, ntabwo ari mu ofisiye bayobora amakompanyi n'amabatayo, yewe n'amabrigade, yewe n'amadivisiyo. Ubu rero ajeyo nk'umugabo mukuru w'ikirenga akaja ahantu hateguwe aho akurikirana iby'urugamba, hanyuma noneho agatanga n'amabwiriza iyo bibaye ngombwa. Kandi ntahorayo ajeje kimwe yagiye kureba uko bigenda akamara yo nk'umunsi urundi agasubira mu kandi kazi ke ka buri munsi. Rero ntabwo byumvikana ukuntu agenda ukumva ngo yaguye ku rugamba, kandi nyamara ba chef d'état major baba bahari, abategeka ibice by'ingabo, imitwe y'ingabo za division, za brigade, za bataillon baba bahari. Ntabwo rero ariwe ugomba kugenda ngo apfe umunsi wa mbere, cyane cyane yishwe n'inyesha.
Ndibuka ko itangazamakuru ryavuze ko ambasade za Leta Zunze Ubumwe za Amerika na ambasade z'Abongereza zari zatanze imbuzi amakuru avuga ko umurwa mukuru Njamena ushobora guterwa n'inyeshyamba. Nanone ibyo biratera kwibaza, umuntu akibaza ati se mu buryo bwa strategi ya gisirikare twavuga ko kuba yaragiye ku rugamba gutyo yishoye yarasanzwe afite ayo makuru.
Urakoze nanone kumbaza icyo kibazo. Ubundi umutekano w'igihugu nicyo gituma bavuga ko ari umugaba w'ikirenga w'ingabo. Kuba umugaba w'ikirenga w'ingabo ni ukuvuga ko aba afite uburyo buhagije bwo kumenya ibyerekeranye n'umutekano w'igihugu cye. Donc byo mu Gifaransa bitwa le renseignement, aba bifite ku buryo buhagije. Si ngombwa ko bibwirwa n'Abanyamerika cyangwa n'abandi bari bose, agomba kuba bifite ku buryo bwuzuye buri gihe igiye ku kindi umuntu atakuhuta, kuko afite ababishinzwe, abazi ko bafite ubushobozi buhagije, ari mu bumenyi, ari mu bikoresho n'ibindi byose. Ubwo rero ntabwo byakumvikana aho batera hariho hose, baza gutera muri murwa mukuru, batera nk'ari abaturutse ku mupaka wa Niger, aho baturuka hose we abafite abasesenguye bazi neza umwanzi azaturuka, bafite ibijyanye n'umwanzi byose. Icyo gituma rero agomba gufata ibyemezo bihagije byo kurinda umukuru w'igihugu. Kabone niyo waba wateye umurwa mukuru, buri umurwa mukuru ntabwo kandi ntibyagaragaye ko bawuteye ngo wahungabanye ku buryo wavutse na perezida bamwiciyemo, no kugeza amagingo yawe baba barateganya gutera umurwa mukuru w'igihugu. Ndabiriya kandi byabereye hariya mu majyaruguru muri za Kanem. Ibyo byose byabaye ntabwo bisobanura ukuntu umukuru w'igihugu yapfa bakavuga ko yapfiriye ku rugamba kuri front.
Professor Paul Kananura, urebye ukuntu Chad yubatse mu buryo bwa gisirikare, mu buryo bw'ubutegetsi, cyane ko umuhungu wa Idriss Deby ubwe ari wari ukuriye abarinda perezida wa Repubulika ari we se, ubona byari ibintu bishoboka ko haboneka icyuho ku buryo ubuzima bwe bwajya mu kaga kabone n'ubwo yaba ari ku rugerero?
Murakoze cyane. Nkeka yuko bitashobokaga, ariko byarabaye n'ubwo byatunguranye. Icyo nshobora kuvuga ni uko Marshal Idriss Deby yari indwanyi yajaga ku rugamba igihe cyose aho rukomeye, yewe akajya n'imbere. Kuko buriya muri Chad bafite uburyo ubundi yenda ubu byarahindutse, bafite uburyo bwo kurwana butandukanye n'ubw'ahandi. Hari n'igihe babanza gutumanaho bagahurira ahantu muri deseri bakarasana, ubwo barangiza bakagenda. Ibyo rero nawe igihe cyose cyane cyane akiri umusore n'ubwo yari perezida yahoraga bikora, Edayeri yigeze no kuvuga yuko ari we perezida wa mbere wenyine ku isi ujya ku rugamba kandi agahangana n'inyeshyamba. Igihe cyose rero yerekanaga ubuhanga n'ubuhangange ku rugamba. Ariko muri kiriya gitero amakuru dufite nuko atari inyeshyamba zamwishe, ahubwo yishwe n'umwe mu bamurindaga kubera ibibazo biri mu muryango wabo no mu bwoko bwabo. Ibyo bari gupfa byinshi cyane, kandi bishingiye no kuri iriya manda, cyane cyane no kuri iriya manda ya gatandatu yiyongeje. Ibyo rero nibyo bituma n'igihe yapfiriye burya kitavugwa neza. Itakora ibyo aribyo byose, yapfuye ari ku rugamba, ariko ntabwo yishwe n'inyeshyamba, kuko aho yari ari ni mu birometero bigeze kuri 50 ukurikije aho barwaniraga. Urumva ko ibyo bidashoboka yuko hagira uwabaca mu cyuho ngo amugereho. Icya kabiri ni uko bamurashe mu mugongo ndetse n'inyuma mu irugu, hejuru y'irugu. ibyo nabyo byerekana yuko yaba ari abantu bahanganye ku rugamba bari bumbura senda n'imbere. Icya gatatu niko yapfanye n'abandi basirikari bakuru benshi barimo abajenerali n'abakoroneli bageze barenze icumi, abandi bakanakomereka. Ariko abo bakomerekeye mu kurasana urufaya kw'ababarinze icyo gihe amaze kwitaba Imana, bamaze kumurasa kandi ngo yahise yitaba Imana. Ahubwo tugarutse no kuri ya tariki bavuze, ibyo ari byose yagiye ku rugamba ku itariki ya 17, ku itariki ya 18 nijoro atumiza abasirikari bakuru b'ingabo kugira ngo baze kuganira nawe iby'urugamba, ari naho haje kuzamo icyo kibazo inama irangiye cyo kurasana nyuma yaho, bikabaviramo abenshi gupfa bamwegereye. Bavuga ko yapfuye kuri iyo tariki ya 18 nubwo byatangajwe ku itariki ya 20.
Bivuze ko ashobora kuba aragiranye nabo kutumvikana muri ibyo biganiro, wenda akaba ariho haba haravuye ikibazo.
Ntabwo ari ibyo biganiro, kiriya kibazo cyatangiye ku itariki ya 28 ubwo mubyara we wigeze nawe kubinyeshyamba, nyuma bakaza kumvikana witwa Yaya Biru yaje muri Njamena ashaka kwiyamamaza. Hari hasigaye iminsi ine ngo batange za kandidature mu kigo kibishinzwe. None hageze muri kapitali ariko hakaba hari ikibazo cy'uko ngo atitabye ubutabera, kandi ngira ngo perezida ntiyashaka ko hagira undi muntu uwo mu muryango we no mu bwoko bwe wakiyamamaza, kuko icyo gihe byari ukuba camo ibice. None baza gufata icyemezo cy'uko bajya kumufata kuko yanze kwitaba ubutabera. Muri uko kushaka rero kuza kumufata byaviriyemo yuko abantu be n'abaje kumufata baza kurasana, haza gupfiramo nyina. Urumva uwo nyina ni nyina wabo wa Idriss Deby. Ibyo rero kuko hariya muri Chad abasirikari benshi cyane cyane bakuru nabo mu muryango umwe, bakaba n'abandi babegereye bakaba ari abo mu bwoko bumwe. Urumva byaje guteramo ikibazo mu ngabo mu bamurinda.
Nkurikije ukuntu ubivuze nk'umuntu rwose ufite amakuru mpamo, umuntu yagira amatsiko akibaza ati se ibyo ni ibintu abantu bazi byakizwa ahagaragara, cyangwa ufite uburyo bwihariye wowe wabimenye?
Mbizi mwikambere nkabimenya nk'uko abandi bose bari kubikurikirana, kandi tuganira n'abantu benshi baba bari mu butegetsi bwabo bwa gisirikari n'ubwa gisivili.
Mu kanya turajya kwa General Habyarimana, ariko ugifite mikro, urebye amateka ya Chad kuva mu mwaka w'1883 kugeza mu gihe cy'ubukoloni bw'Abafaransa, ndetse na nyuma yaho Chad imaze kubona ubwigenge, yaranzwe n'imvururu haba mu gusimburana ku butegetsi, haba kotsa igitutu ababufite, haba imitwe yabitwaje ibirwanisho ituruka mu bihugu bihanye imbibe na Chad. Ibyo bintu byose biterwa n'iki, Professor Paul Kanano?
Ibyo bintu biterwa n'ubuyobozi bubi no gushaka kwiharira ibyiza by'igihugu no guheza abandi. Ubifashe muri rusange nka buriya abayisilamu yego ni benshi, ariko baryamiye abakirisitu aho ni muri rusange. Noneho nk'ubu ngubu perezida Idriss Deby niwe wari umazeho igihe kirekire, niwe wari uyoboye igihe kirekire imyaka 30, ibyari byarigezeho muri Chad. Ariko muri Chad kuyobora bishingira ku bintu bibiri, ni igisirikari n'ubwoko bukurwanirira. Buriya Idriss Deby ari mu bwoko bw'abazagawa, ubu nibwo buyobora kuva yajyaho igisirikari, nibwo buyobora igisivili, ku buryo ako gatsiko inzego z'umutima w'igihugu n'ibigo bigenga umutima w'igihugu nka 30 biyoborwa n'abantu bo mu muryango we n'abo muri ako gace basangiye ubwoko. Ibyo rero nibyo bituma igihe cyose habaho abandi barakara bagakora iyo mitwe yo gutera igihugu, bagakora bakabinyeshyamba. Kandi noneho n'ikindi gitangaje ni uko habaho n'inyeshyamba, nk'uko nabivugaga, no muri iyo miryango y'ubwayo. Uwo nguwo Yaya Biro ni mubyara wa perezida witabye Imana, akaba ari nayo mpamvu biba bikomeye. Bamaze kumvikana yaraje amugira minisitiri, amaze kumugira minisitiri igihe cy'aviriyeho akaba umujyanama we aho ngaho mu biro bya Perezida wa Repubulika akora imirimo y'indi nyuranye ku buryo mu minsi yashize yari yamugize na ambasaderi muri uriya muryango wa SEMAC w'ibihugu byo muri Afurika yo hagati bihuje ubukungu n'ifaranga rimwe ry'amasefu. Iyo wabivuye ejo bundi muri uyu mwaka ushize wa 2020 nibwo avuye kuri uwo mwanya wa ambasaderi, ariko kuko yaratangiye gusa n'ushaka kwiyamamariza kuba Perezida wa Repubulika nibwo rero atangiye kujya avuga bimwe na bimwe, cyane cyane avuga umudamu w'umukuru w'igihugu uko hari amafaranga yanyereje ari n'ibyo ngibyo bamutumiriye mu bucamanza akajeranga kwitaba. Ubwo rero yari yaje muri uku kwezi kwa kabiri gushira kugira ngo atange kandidatire, ariko umuntu akaba yakibaza gusa nk'utubazo tubiri: ese ni uwo mwiryane gusa umuhitanye cyangwa hari n'ikindi inyuma, ukundi kuboko kutazwi cyangwa se nako gushobora kuba guhari, cyane cyane kaba basaza bamaze igihe bayobora bari batangiye kugira imyitwarire idasobanutse, ndashaka kuvuga haba mu bihugu byabo haba no muri bambatsi ibihugu, ku buryo atari uwa mbere n'abandi bazabikiza mu minsi iri imbere.
Aho turaza kuhagaruka mu kanya, ariko tukiri no kuri icyo kibazo, Ubufaransa bwahise bugaragaza rwose ko bushyigikiye Chad, ndetse Perezida w'Ubufaransa ajya gushyingura nyakwigendera, ndetse baranabitangaje bavuga ko bashyigikiye ubutegetsi bwa gisirikare muri icyo gihugu. Risobanura iki ku gisirikare cy'igihugu, General Habyarimana?
Nagira ngo maze ngire utuntu tubiri mvuga ku byo Professeur Kanunura yavuze.
Yego,
yavuze byose nibyo rwose, nanye turabifatanyije, yari iby'umwiryane mu miryango ibiki byose. Ariko nagira ngo ngaruke ku kantu kari akantu k'ubuhangange yavuze kuri President Idriss Deby, avuga ati yari umuntu w'umurwanyi w'igihangange ukaze cyane. Ngira ngo mbivuge ko njyewe mbibona mu bundi buryo, ni uburyo iyo ukunze kugaragara mu bihugu byacu bya Afurika, aho umuyobozi aba ashaka buri gihe kwiyitiranya n'igihugu na leta y'igihugu, agashaka kugira ngo abe ari we wenyine ugaragara, kandi bavuge ko ari we wenyine ushoboye kurengera igihugu, cyangwa se ari ukwiye wenyine kugira ngo adahari ko kitabaho. Icyo kintu rero ni ikintu kibi kigera n'aho umuperezida w'igihugu tuvuge ko noneho yagiye no ku rugamba akahapfira. Ese byari ngombwa ko ajya gupfira ku rugamba? Cyangwa se icyatumye cyo ni uko nigeze kumva hari abanyamakuru babivuga cyangwa abashakashatsi bavuga bati abasirikare be ntibari bagishaka kurwana. Ibyo bikagaruka wenda mu byo mugenzi wanjye Professeur yavugaga ati imiryane hagati y'imiryango. Iyo abasirikare batagishoboye badashaka kurwana, nubwo ko hari ikibazo gikomeye kiba cyaragombye kuba cyarakemuwe. Kandi icyo kibazo kuba kitarakemuwe, icyo gihe twabyita ko ari ubushobozi buke uwo mukuru w'igihugu ushaka gusimbura gufata umwanya w'igihugu n'ubuyobozi bw'igihugu, aho kugira ngo we abe nk'umuntu yumve ko ari umwe mu bandi. Ubwo rero icyo kintu kigomba kumvikana ko bitumvikana ukuntu iyo Perezida atagiye ku rugamba kujyayo inshuro nyinshi cyangwa inshuro zose igihe cyose, ntabwo bisobanura yuko afite uburyo strategique na plan opérationnel zatuma arengera igihugu. Ahubwo abashaka ko icya mbere ni ukuvuga ko abatumva menace uko ingana cyangwa se ngo ayikurikirane amenye uko imeze, akore plan opérationnel nyazo ku buryo abashinzwe kurwana barwana bakurikije izo plan. Icyo rero ni icyuho gikomeye mu mirindire y'ubusugire n'igihugu. Ibyo byose usanga muri Afurika bibuze. Icyo nicyo nagira ngo mvugeho gatoya. Bo hari ikindi mubaje muvuga ku ntambara z'urudacyari, kuko yasobanuye cyane cyane impamvu z'imbere mu gihugu, ndetse mu kanya arangiza yakomoje yuko impamvu zituma intambara ziba zidaterwa gusa n'ibyo mu gihugu imbere, ziterwa ahanini n'abantu bashaka kwinjira gukontrola icyo gihugu, cyane cyane gukontrola ubukungu bwacyo, nabyo yabikomojeho. Urareba rero icya gatatu naho Chadiri. Chad urabona ikikijwe na Libya, ikikijwe na Sudani, ikikijwe epfo hari Central Africa yo wenda tuvuge, ariko nayo nzi ko nta mutekano uhora ubayo. Hirya hari Kameruni, hari Nigeria, hari na Niger. Ibyo bihugu ni ibihugu bakunze kuvugamo ngo ba jihadiste ngo terorisme iki byose. Ni ukureba iyo environoma ikikije Chad ibishaka iki, ni bande batuma ibityo, ni bande batuma hari akaduruvayo muri Libya, ni bande batuma harabaye
akaduruvayo muri Sudani kugera naho icika imice bibiri ibande batuma haba akaduruvayo hariya muri Saheli hose ubushakashatsi bwerekana ko aribo ahanini batuma intambara z'urudaca zihoraho muri kariya karere harimo na Chad. Hanyuma rero sinzi neza wasubira mu kibazo warumbajije kugira ngo yumve neza.
Ubutumwa bitanga kubona perezida w'Ubufaransa ariwe mu perezida wenyine w'ibihugu by'ibihangange uzi gushyingura perezida Idriss Deby.
Ibyo ni ikibazo gikomeye gishaka umwanya munini kugira ngo gisobanuke. Nahoze mvuga ukuntu intambara yabaye muri Libya bakayishwanyaguza ikaba kuriya. Uzi ko Ubufaransa bwagizemo uruhare runini nubwo intambara yakozwe mu izina rya OTAN. Uzi ko hari n'abandi bari bafite uruhare rukomeye nka bira bihugu bindi by'ibihangange nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'abandi bifuzaga ko Libya idakomeza gukomera kubera imitungo yayo no kubera za vizio uriya bakomeje kwita dictateure umuntu mubi Kadhafi kubera ko yari atangiye kuvuga ati Afrika nigire satellite zayo, Afrika nigire amabanki yayo, Afrika nigire ubwigenge bushotse mu bukungu yewe ndetse no mu mutekano. Ubwo rero nicyo cyatumye bamukuraho. Ndakeka ko tugarutse no muri biriya byo muri Chad numvise amadiskuru ya uriya president Idriss Deby amaze iminsi avuga cyane cyane mu gihe cy'amatora cyo kwiyamamaza avuga ati abantu batera akaduruvayo hano ni bande, tugomba gukora iki kugira ngo tubarwanye duhangane nabo. Yarabisobanuye mu madiskuru ye ndetse hari naho yageze aravuga ati ibi ngibi ndi kuvuga noneho bishobora kuba ari ikimenyetso kwicira urupfu decret d'arrêt de mort mu Gifaransa. Donc urabona ko ni ibintu nawe yaratangiye kubona abizi cyane cyane aterwa ubwoba bwinshi ntiyabuterwaga n'imbere yari awufite bihugu by'ibihangange kubera ko n'ibiba imbere burya nibo baba babikomanza, nibo bafata umuntu bakamubwira ati wowe tuzagushyigikira kora ibi tugushyigikire birangire. Uriya watangiye kuvuga yuko adashaka ko ifaranga sefa rigumaho, uriya watangiye kuvuga ko igihugu kigomba kujera umutungo wacyo uko kibyumva peteroli. Kandi ndibutsa yuko n'umundi muperezida wamubanjirije uriya Tomba Rwaye yazize yuko ibibazo bijyanye na peteroli atagiye kuvuga ati no ati abafaransa mwebwe ntimugomba kubigumana ahubwo turaza twigira tugomba kubiho dushatse tubona dufiteho inyungu. Nabo rero kuriya kuza kwa perezida Macron akaza muri biriya mihango yo guherekeza nyakubahwa perezida Idriss Deby biragaragara ko si uko yari akunze Deby, si uko yari akunze Chad, ahubwo yari atangiye kugira ubwoba akavuga ati ngomba gukurikiranira hafi ibiba kugira ngo dukomeze Ubufaransa bukomeze bugire ingufu zihagije zo kugira ngo tudumine Chad na kariya karere. Ikindi rero harimo n'ubwoba nanone akavuga ati none byahindagurika tugata ubuhanganye muri kariya karere cyane cyane muri Chad, wenda nk'Abanyamerika bakaduca inyuma nabo urabona iriya peteroli iri kuboneka hariya muri base mu bibaya bya Chad na ruguru ahagana muri Saheli za Kane. Ni ikibazo urabona ko amasosiyete y'Abanyamerika za Exxon n'ibindi zose ziri kujyayo. Urumva rero ni intambara nayo iyo bita hagati y'ibihangange n'ibihugu by'ibihangange nayo afite ubwoko. Kandi ibi bihugu n'ubundi ni uko tudafite igihe ngo tuvugire amateka uko yagiye azamuka kuva nyuma y'intambara ya kabiri ndetse n'ibihugu byo bya Afurika yabona ubwigenge n'uko ibintu biri kugenda bihinduka. Si muri Chad honyine profeseri yanabivuze ati abaperezida bagiye bapfa bazira iki kandi n'abandi bazapfa bazira iki. Ni ikintu kimwe, ni ibihugu mu by'ukuri by'ibihangange bishaka kugira ngo bigume hariya bikontrole imitungo kandi bitange amabwiriza uko bishaka.
Profeseri Paul Kananura
ngira ngo generali abisobanuye neza cyane kuri gushyigikira inama nkuru ya gisirikari ku Bufaransa harimo inyungu ebyiri, ariko mbere yo kuzigeraho reka tubanze turebe impamvu. Impamvu ya mbere ni uko hategeka igisirikari muri Chad, nicyo gifite ijambo. Ntabwo rero bari bubashe gukurikiza itegeko nshinga rishyiraho perezida w'inteko ishinga amategeko, cyane cyane ko ari n'umukirisitu. Urumva ntiyari bugire ijambo ku bantu bayobora ubutegetsi babandi bita inda y'ingoma. Icya kabiri ni uko hari ikibazo cy'iterabwoba hariya muri Saheli, kandi Chad akaba ariyo yari ifite abasirikari bashobora guhangana nacyo. Urumva rero bagomba gukomeza ubwo butegetsi bwa gisirikari ari nayo mpamvu uriya mu general Mahamat Idriss Déby ari we bahisemo kugira ngo abiyobore, kuko uzi ko ari we wayoboye bwa mbere umutwe w'abasirikare bageze ku 2200 ba Chad bagiye kurwanya iterabwoba muri Mali. Niwe wagiye aziyoboye ibyo bintu, arabizi. Ni ukuvuga ko agomba gukomeza politike ya Chad muri ibyo bintu byo kurwanya iterabwoba hariya muri Sahel. Ibyo rero bikaba birimo izo nyungu ebyiri twavugaga, harimo gukomeza inyungu z'Ubufaransa nk'igihugu hariya muri Afrika no muri ako karere babicishije muri Chad. Inyungu yindi rero irimo hano mu Bufaransa mu mwaka utaha hazaba amatora. Kandi urabona hiko mu rwego rw'igihugu iki cyorezo cyatumye nk'ahandi hose ku isi abaperezida bata agaciro, haba mu byemezo bifatwa, haba iki batagifite icyizere n'abaturage. Urumva rero ku muntu nka perezida makuru uzajya mu matora yakongeraho yuko no hanze haba ikindi kibazo, cyane cyane ko politiki yo hanze ishingiye ku kurwanya iterabwoba. Niyo mpamvu yagombaga gukora ibishoboka byose buriya kujya muri Chad. Nubwo avuga ngo yari inshuti y'Ubufaransa, sicyo cyari kimujyanye. Icyari kimujyanye byari ukugira ngo yerekane ko bashyigikiye buriya butegetsi bwa gisirikare bugiyeho. Ikindi avugane n'abandi bayobozi bahaje, wabonye ko bakoze inama uyu mujenerali nyine uyobora irya nama aka kanama ka gisirikari n'abaperezida bo muri G5 Sahel bariya bahuriyeho mu kurwanya iterabwoba muri Sahel, umuryango w'Afrika wunze ubumwe, bakoranye inama mbere yo kujya gushingura. Ubwo rero cyari kimujyanye ni ukugira ngo abumvishe uko ibintu bigomba kugenda n'uko bagomba kubyifatamo, kugira ngo bataza kwirirwa bajya muri bya bindi bari bamazemo iminsi iyo hahindukaga ubutegetsi nk'uko babikoze muri Mali no mu bindi bihugu, bakavuga ngo ntihaje aba civile. Wabonye koho ntakiri kuvugwa, ahubwo uru rupfu rwa Déby ngira ngo rugiye gupfiramo n'umuryango wa Afrika, cyane cyane kuvuga indangagaciro zarwo zizaba zigiye.
Gute urabishingira kuki?
None se ubu nibatabishyiraho muri Chad ngo nihaze abasivile hakurikijwe irya sharite ya demokarasi, bazabivuga mu kihe gihugu kindi ubukurikiyeho?
General Habyarimana, Professor Kananura ati Afrika nitareba neza umuryango wa Afrika yunze ubumwe urarangira buheriheri, hakorwa iki kugira ngo uwo muryango we kuzima, kugira ngo Afrika idahura nako kaga?
Urakoze, ndumva ari ikibazo gikomeye. Nta gitangaza kizabaho kigomba kubaho n'Abanyafurika ubwabo bagomba gutumiza hungabana bakayishyigikira. Ni byiza ko hari abaperezida bamwe na bamwe batangiye kuza babibona babivuga, ndakeka ko biziyongera. Kandi na ruriya rupfu rwa Idriss Déby ntirupfu ubusa Abanyafurika bakavuga bati nk'abo muri Afurika abandi batangiye kwibaza n'abariya bataje mu kumuherekeza, bakavuga bati ariko tugomba kwiga icya mbere ikibazo independence y'ubukungu, ikibazo cya independence mu kurinda umutekano wacu. Ni ukuvuga ifaranga bakarikora ryabo byaba batashoboye gukora iryo bahuriyeho, nibura buri gihugu kikarigira buriya buhanganye Ubufaransa bufite na za banki mondiale na kipe akagera ku mafaranga ya Afurika bukavaho. Ibyo ni byo Kadhafi yazize yashaka kugira ngo biveho. Ariko Abanyafurika b'abaperezida aho kugira ngo babyumve bakavuga ngo yago dictateur yagiye, urumva ko haracyari ikibazo yo gusobanura ya conscientisation y'abaperezida y'abayobozi b'Abanyafurika, yewe na conscientisation y'abayintelektuel b'Abanyafurika, bakumva ibyo bibazo uko biteye kandi bakavuga bati nitutabihagurukira dore tuzarimbuka dushireho. Kuko bari abantu b'Abanyaburayi n'Abanyamerika bapfuye mu Burayi baragenda mu kinyejana cya 17, basanze muri Amerika hatuye abantu za miliyoni barabamaze bashyiraho. Ntabwo rero ibyo bibateye ikibazo na busa. No muri Australia ni uko byagenze, no muri Afurika esclavage urabona uko yagenze. Rero Abanyafurika igihe kirageze ko barebera kuri ziriya bakavuga bati mureke dushyigikire umuryango wunze ubumwe wa Afurika, nibwo bwonyine bizatuma tugira icyo tugeraho. Dushyireho ifaranga rya Afurika, turebe Afurika uko twakora, tugakora imihanda iduhuza kugira ngo abantu bave mu bwigunge bahahirane n'ibindi bikorwa nk'ibyo bakabikora. Nibatabikora tuzasubira inyuma h'imyaka irenze 100.
Turabashimiye abatumire bacu uyu munsi, bari General Bem Habyarimana Emmanuel ari mu Busuwisi, twari twatumiye kandi Professor Paul Kananura ari muri kaminuza y'i Bordeaux mu Bufaransa. bari kumwe na mugenzi wacu Geoffrey Mutagoma nawe ndamushimiye mbashimira namwe abatwumvise mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi hano I Washington mwari kumwe nanjye Etienne Karekezi